Maria with Pocano on this one. Oka Alex One, my younger brother, Steino. Oka Lucito, the music teacher is here. Ah, get me as a teacher. Kaboom.
Hi, boy. Hi, boy. Na 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 na.
Jerry Fingers.
Hi, boy. Hi, boy. Na 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 na. Kale wangu, focus iwe. Don't waste time, cause time is money. Oh, kale wangu, ati focus iwe. Don't waste time, cause time is money. Oh, loza go na tulo. Waulesi asadie. Zinki manu, ukupalala zinki manizo. Ati zi, zinki marizo. Ati pa, palalalizo. Ati zi, zinki marizo. Ati pa, palalalizo. Ati teacher, pasikuru, afuna ma studenti, kustada mkwania. Bosi, panchito, afuna mawe kazi, kuseleza mkwanira. Presidenti, muziko, afuna ma ministers, kuseleza mkwanira. Uma citizens, ise muziko, utifanika, kuseleza mkwanira.
Pazeti, osagona maningi iwe. Changamuka, pangila wana future. Masiku ano, osapalala maningi iwe. Salapuka, pangila wana supu. Ngatini kumaini usipese, umba goride. Osapalala, time is money. Kumimana usipese, guira nsomba. Osa palala iwe, time is money. Aibo,
aibo, aibo. Elia, na 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 na. Aibo, aibo. Elia, na 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 na. Kale wangu, focus iwe. Don't waste time, cause time is money. Oh, kale wangu, ati focus iwe. Don't waste time, cause time is money. Oh, loza go na tulo. Waulesi asadie. We zinki manu, ukupalala zinki manizo. Ati zi, zinki marizo.
Zinki marizo.
Ati pa, palalalizo.
Palalalizo.
Ati zi, zinki marizo.
Zinki marizo.
Ati pa, palalalizo.
Palalalizo.
If you see the organized family, wave and smile. We are crossing borders. Mathematics.
Download it from ilovezedmusic.com.